Africa Rap, Kaitan Records. Mara sabini, mara saba, nimechoka ya mkilini, atanoga janab, niwe safi mwilini, nijalie Mungu babu, nipate na mimi, sivicheche makahabu, dange dange mjini. And you know, liniliza sijali, ya kanziji kimo, ila bado sijali. Uno, viko vingi idadi, hapa hadi umo, yule wangu ndo nani. Ona bado silali, ndo habari ya mjini. Na walokuja mjini kwa pupa, wamerudi kwa utuli. Waambie tunachafuli waweze kufua. Shombe shombe baby, hizi ni chocolate za Baraka Rap Kid, nikimimina kwenye mike za K-Town Records. Najua ushakata mizizi yote, toka moyo wangu we mtoto. Ata kama nilidata kwa mtima wange, ukawa ndo wangu ni ndoto. Kuna siku takuta nimeshikwa sina nguo zote, machozi ukifuta ukilia nani akokote. Kuna siku takuta nimeshikwa sina nguo zote, machozi ukifuta ukilia nani akokote. Hey, liniliza sijali, ya kanzidi kimo, ila bado sijali.